sappo e tati yande hiɓɓi korogoto Côte d'Ivoire o wattu goto woni Dakar lamorgo Sénégal e to Mali.
Minati Diallo
to Abidjan e Mers Faye elto wadi dallo Côte d'Ivoire kañum e sukaɓe muɗum na jaɓɓama hande to gallewal lamorgal leydi ndi ɓe jokolɓe gari teddinirde Alassane Ouattara e jagorɓe muɗum no desewal ngal ɓe keeɓi e fulotiro kan hitande ujunaji ɗiɗi e noga e tati alal ƴaɓɓiɗo o to Sénégal seppongo ara sunu élection ndenen woteji meɗen hanno waɗude hande dirtinama ko e talkuru horeɓe ɗiɗon hiɓe Sénégal noddi jang e kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi jihanɗe horeɓe pelle politique Sénégal ana pecci e o kabaru to Mali balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe kono Mali e gollidinɓe muɗum na Wagner ɓanti o guirde kanŋe inta hakkan e nde nokkure waɗɗa e diwal gawo ko kilométre uji capanɗe jetti woni hakkunde majum tedduɓe ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla moon e heɗade hande ko sappo e tati lewru ɗiɗaɓuru hitade ujunaji ɗiɗi e nogay e nayi tedduɓe bisimilla moon e kabaruji ɗi to Abidjan e Mers Faye eltowo diɗɗal Côte d'Ivoire kañum e sukaɓe muɗum jaɓɓama hande to galle wallamorgal leydi ndi ɓe jokkolɓe gari teddinirde Alassane Ouattara e jakorɓe muɗum no desewal ngal ɓe keeɓi e folotiro kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati alan ƴaɓɓiɗo o eɗen gondi Alouseni Ba mi salminima
mi salmintima Minati Diallo
hoorejo leydi ndi weltike e ngal desewal
ko noon tigui Minati Diallo caggal nde gardiɗo kippu o woni capitaine mabɓe Max Alain Gradel e eltowo kippu e Mersi Faye e jonni hoorejo leydi ndi Alassane Ouattara ngal desewal wattugal desewal tataɓal o hoorejo leydi laamu Côte d'Ivoire holliri weltare makko o suuti kongi ɓuɓɗi sanne e kongi beltinoji gam jarnade e ɓen ɓe o noddiɗi ɓiɓɓe makko woni fijoɓe e kippu o holliti o andini wonde o yi ko fewi ngoɗo fuɗo tiro kan ɓeydi e leydi Côte d'Ivoire gueɗe payodinde no fewi e biyol makko ko fukubal tan wawi gollirde ni saabu ko fukubal rendinat kadi ngo fukubal rendini e ɓesgu Côte d'Ivoire o holliri weltare makko kadi o jarnima ɓesgu ɓeɗen darde nde dari dar ɓesgu Côte d'Ivoire darima darde fattam lamiri gam ni dusde e diɗɗal Côte d'Ivoire ngal e nden weltare Alassane Ouattara rokkiri ko yuti e bangue e mbuñari ko abbi e million ngaji capanɗe joyyi e galle woni e kala e pijow e oɗon kippu woni ko heeɓi e juuɗe Alassane Ouattara o gasniri hesɗe tinde hoolare e makko e ngal diɗɗal e ɗaminade DSW goɗɗe e duuɓi garuji
a jarama Alhuseni ɗo Sénégal dental pelle société civile ngal ɓe noddiri arasunu élection ɗum woni ndenen woteji meɗen sottini seppogo anniyi waɗude hande e nder leydi ndi ooreɓe ngal dental wala ko nantini e alhaali sababu dirtingol ɗimajereji hande ka wakkati sappo e tati yande ɓeɓe kani yewtiti nde e jayndi yankoɓe e on alhaali ka jagorɗo kalfinaɗo kabaruji gouvernement leydi ndi nantini taƴugol internet ɗo Sénégal fa hande hankin horeɓe ɗiɗon hiɓɓe leydi ndi Abdoulaye Wade e Abdou Diouf jaltini e talkuru e mayruɓe noddi jang e kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi caggal nde ɓe jewtidi e hoorejo Sénégal Macky Sall e nder o kabaru ka dawriyankoɓe hewɓe e leydi ndi gaddi jihanɗe mabɓe Moussa Oumar Bari mi salminima
mi salminima Minati Diallo
eɗe jihanɗe ka ɗeɗe certi ko pelle politique leydi ndi dokki
no mbiɗa ni Minati Diallo no e mabɓe Aminata Touré hoorejo jagorɗo kiiɗe leydi ndi e nder haala makko o holliti wonde ala foof ko wawi yewtere so wona wiide yo hoorejo leydi ndi Macky Sall yuɓɓin woteji so ɗum waɗi ñande ɗiɗi lewru nayi ɓuru o woppa laamu saabu e biyol makko feere hooreɓe ɗiɗo ɓe ina wayna e biyol makko ɓe hooreɓe ɗiɗo hiɓɓe no kanuno haalde ko iɗi hande saabu fijinaji ɗi puɗɗi ko gila e lewru tata ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho lewru jeego ɓuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e nder nde yontere falti nde ha fodde yimɓe tato mbasi hen pittali mabɓe wadde haala mabɓe leeli e biyol Mimi Touré Aly Nguy Ndiaye jagorɗo kiɗɗo kalfinano kisal leydi ndi tawaɗo e candidaɓe ƴamoɓe lefol laamu o holliti wonde homo yaadi yo yewtere waɗe saabu yewtere hakkunde dawriyankoɓe ɓooyi waɗede e nder leydi Sénégal kono kanko Aly Nguy Ndiaye o yaadani e dirtingol woteji ɗi e biyol makko yewtere ene wawi waɗede tawi happo woteji ɗi dirtinaka sikki ala so haali wonata bettere hay goto ɗum ko Karim Wade ɓiɗɗo Abdoulaye Wade e nder hello makko Twitter oyoni no fewi kongudi be hore be dido e biol makko be no tawa e chaldi mawdi sembindi demokrasi e der leydi Senegal wadde yo hala mabbe teddine yewtere wade Senegal nabe bawa yade e woteji bellitidi kono kadi e labudi e ngomijo Minati Diallo homorenji dum e Musa Jakate sardi yanke tawaro e kawtal benno bokk yakar
Musa Umar Bari ardido fedde odi sandu fedde odi darani do hakkeji neddanke holliti kulol mudun hande e tidal la politique gondo e Senegal e de balle fufa o nyagitike horebe be tinno teddina hakkeji neddanke kanyun e ndima ko hala ko hono dun non noddi ardibe fedde darani de hakkeji neddanke Amnesty International e talkur hande dun tiagal ne be kolliti na be jaltini jalte fore jaltudi arande e tefore di be ngadi e alhali seppoji gadudi hakkunde aljumare asewere jabbine de do Senegal Saint Louis kanyun e jigansor e wi Amnesty yimbe taton mayi e mabbe suka goto mo hebal mo dubi sappo e jeegon fa han don keddoto den janginobe university kanyun e sukabe cuudi mawdi di leydi di anan jokki yoppere golle batte mayde naduno batte mittinde mayde goto e mabbe alfayre tunkara e seppuji ko jong en ande janginobe dude tawde na university fa han Senegal ngadi e video ngam hollude kulol mabbe alhali gondo e leydi di be erike ardi be leydi di teddina sarbiji nuy galla sariya Senegal e renude Omar Mamad Sow ana famina en
Monsieur le président nous exigeons
an horejo leedi meden namdi de calendrier woteji di doftete no yawiri de chaldi laamu yarata no haniri ni kanyun e doftagol hakkeji yimbe be sabu di sokloji ko hanudi e kadi ko kenyoraade ngendi
absolue une urgence nationale
o Mariama Hadim Bakke e hono makko en jeegom wobbi fof janginobi e dudi tawdi Senegal lolliningo ayawo
monsieur le président
de tawno gila ardibe leedindi nantini dirtin golsum goji di fitina ene teska fandare be jomen gandi ko yo jam rutorono professeur Idrissa Ba janginowo tarik to dudal jabi ha terre cheikh antu jobgal dakar ko goto e mabbi
tagi min imade ko leedindi so bendi leedindi ko ko fati e demokrasi hore lawol fo non ko etat de droit im yo won politicien yo won wat be tinno do wadde respecte demokrasi do wadde respecte peuple e mana en wadi ko oñi te wana de el gotel ko gede kewde te ko oñi ko jaran hulda halde imri ko ardibe leydi sabo sa adina mo leydi ndi ya won president ya won député ya won ministre won ko hettirma do ko chartuji non hore lawol ko constitution e hore mudum won ko hettiri dum do ko peuple
ces actes constituent
be erima nde fede jam jogado o renete dum woni ko leydi ndi hatajini e mudum e odo saha
RFI to mali balle jabbire de kono mali e goledimbe mudo na Wagner banti o girde kange intaka ha ka denno kure maunde itirde kange wonde e le commune intelite kilometri di chapan e jetti e bangere wo gawo landangal woni tamma be konon ko be Wagner e mali warbe renude denno kure na be warbe tewtude jawdi Abdoulaye Dikko na famine
be konun ko be Wagner ngari e den nokkure aljumaare jabbine de hewbe be RFI haldi kolliti e lanaji diwoji be ngari e mudum be jippi du e kewal e be tawdana e konun ko be Mali fa so tawi limor mabbe timmunde hebaka intahaka ana jeya e damaje mbiyana ogirde burde fof mawnude funnange leedindi de gollirobe juudo ngoni e mudum gilla dubi jeegom yinbe immorikia nokkuji kewde leedindi tawtude immibe Sudan Chad e Niger kawriton e itol kangge kono gacha be tawda be lamlidi Mali kanyu en jogino de nokkure jonan e wi CDN gilla asewere de kono kobe lidi Mali dowti be yinde gacha fa e wuro Itarkad kilometri chapantati bangi gawo hankasen kono kobe Mali tan keddi e renude de ogirde intahaka fa so tawi kabaruji goddi kolliti garol Wagner en de nokkure yo tewtude kangi e kalisi bamtude jeyal ogirde de yamirde ittobe kangi be e yobde taxa na biyanna sagalle Lei lede gwade de Wagner wone mudum, yedu Sudan e Centrafrique, ogirde kewde ngun e jude mabbe. Tafon non, dum teikaka tonto leidi Mali. RFI tewti, jonon hewali kongo lamu leidi Mali, go wadali du jengal eko hapodi e tawegol konun kobe intahaka.
Teddube hedi be RFI fulful doron babi hebitade di kabaruji iwi ngaji tati toppere RFI toppere FR na slash FF. On jarama e hedagol mor on lupul jounin yawter mon on totama kongol.